isambulo 4. Emva kwalokho ngabona bhekake umnyango uvulekile ezulwini nezwi lokuqala engalizwa linjengelecilongo likhuluma nami lithi yenyukela lapha ngikutshengisa okumele ukuba kube khona emva kwalokhu. Masinyane ngaba kumoya bheka isihlalo sobukhosi sasimezulwini nohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi nohleziyo wayefana netshe lejaspi nesadiyu ukubukeka kwakhe nothingo lenkosikazi luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu ukubukeka kwalo. Nesihlalo sobukhosi sasihaqiwe izihlalo zobukhosi ezingamashumi amabili nane. Naphezu kwezihlalo zobukhosi kwakuhlezi amalunga angamashumi amabili nane embethe izingubo ezimhlophe enemiqhele egolide emakhanda awo. Nasesihlalweni sobukhosi kwaphuma imibani namazwi nokuduma nezibani zomlilo eziyisikhombisa zavutha phambi kwesihlalo sobukhosi ezingomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu. Nangaphambi kwesihlalo sobukhosi kukhona okunjengolwandle lwengilazi lufana nekristalu. Nangaphakathi kwesihlalo sobukhosi nasekuzungezeni isihlalo sobukhosi kukhona izidalwa ezine zigcwele amehlo ngaphambili nangasemuva. Isidalwa sokuqala sasifana ngenyama, nesidalwa sesibili sasifana nethole, nesidalwa sesithathu sasinobuso obunjengobomuntu, nesidalwa sesine sasifana nokhozi olundizayo, nezidalwa ezine yileso naleso kuzo zinamaphika yisithupha emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo kazikhawuli imini nobusuku ukuthi ingcwele, ingcwele, ingcwele iNkosi uNkulunkulu mnini mandla onke owaye khona nokhona nozayo. Kuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi esihlalweni sobukhosi yena ophila ukuze kube phakade naphakade. Amalunga angamashumi amabili nane awa phansi phambi kwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi akhuleka kuyo ophilayo kuze kube phakade naphakade aphonsa imichele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi ethi, ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba nguwena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa.